dola. Nikupangila ma plans yonka la musha usavutike munga mwana wa masi. Dola 6 chord. Dola beats. DBMG. Trap. House goes dance, lost can be. Nenzo sova munga kakoi ni musani. Apa inafika yanga time una chance. Kapto yanga foundation ingati C90 pin. Ni kukumbusa madez. Nenzo mbuwa munga onyamula mabini. Sienze nkani yoseke sasunga tambe Mr. Bean. Apa manje kupasa ni ambila pali one pin. Ngati ndiwo sova munga kakoi ni musani. Naiwe izafika yako time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Time una chance. Ni time una chance. Time una chance. Ni time una chance. Ngati ndiwo sova munga kakoi ni musandi. Naiwe izafika yako time una chance. Time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Mumutu mulifulu mabine na ma ideas. Tata yonge nesa moni gule koma lebo yogeza ma yizaz. Mumkosi Jesus pieces suti 3 pieces. Niende kokuma functions ili chepa fupi. Yanga time una chance. Muntu nenzo pushing a night ina chita D. Party kamba kama pressure gelo nenzo funa. Enzo funi sisa kitchen pot. Nina chedwa kokubela. Nina mupeza ali na pakati. Ine tears drop kumezo na mboneka li. Weni plazi na chikonko. Chama rapa bosa mveka. Chamboni driver insane. Sina mwe logo nikali kubili vamo. Who beats logo si apa imada dem beat. Nikugweba freestyle no kufwe mbapa beat. Chinga lenge se nyimbo uifake pa repeat. Promo cap to ngati si 50 pini ayoni ma jokes. Bena wakamba dola ali selfish nubela liti kugula nsomba kuma pons. Vintu vidi vonse vidi na time una chance. Sapa ndrama zanga zipa kako na ma grams. I was lost as lost can be. Nenzo sova munga kakoi ni musani. Apa inafika yanga time una chance. Kapto yanga foundation ingati C90 pin. Ni kukumbusa madez. Nenzo mbuwa munga onyamula mabini. Sienze nkani yoseke sasunga tambe Mr. Bean. Apa manje kupasa ni ambila pali one pin. Ngati ndiwo sova munga kakoi ni musandi. Naiwe izafika yako time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Time una chance. Ni time una chance. Time una chance. Ni time una chance. Ngati ndiwo sova munga kakoi ni musandi. Naiwe izafika yako time una chance. Time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Bana nambo pushinga ma tracks. Ninapitiliza nizo zinga vamushe vibwela munjila. Apa nilipa mwamba. Life munga lada ninakwela. Nipeza kana magelo wa mahip. Na boka nano yo vimba. Osa nilipa chikwela. Bambili wezo none la muhaso. Voka mbika vese bambili. Wenangu wezo nita na lazo. Wenangu wenzo seka nizo sheta notunya. Mata munga babo. Nuto deza sani days. Yana sila madaka days. Apa vanchito wanga ni ma graduates. Banita na boss not because ni libelos. Nifaka po effort kuti nipange pepos. Yonka la panu ziko. Nikapanga losi nishina jesa ziko. Nezo endela muma ziko. Apa nyimbo zanga zivini sayonse ziko. I was lost as lost can be. Nenzo sova munga kakoi ni musani. Apa inafika yanga time una chance. Kapto yanga foundation ingati C90 pin. Ni kukumbusa madez. Nenzo mbuwa munga onyamula mabini. Sienze nkani yoseke sasunga tambe Mr. Bean. Apa manje kupasa ni ambila pali one pin. Ngati ndiwo sova munga kakoi ni musandi. Naiwe izafika yako time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Ni time una chance. Time una chance. Ni time una chance. time una chance, ni time una chance. Ngati ndiwo soba monga kakoini musandi naiwe izafika yako. Time una chance, time una chance, ni time una chance, ni time una chance, ni time una chance. TBMJ, the race is not to the swift, nor the battle to the strong. Neither yet bread to those who are wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of scale, but time and chance happeneth to them all. DBMJ, dollar, six code, six figures, Game TBC, KMDLGA 11, Kelka Young, I see you. Yeah, ni time una chance.